Everybody say ayo. Everybody say ayo. Everybody say ayo. Everybody say ayo. Maswali wauliza eti kajificha kacha kuimba. Kweli miaka mengi yamepita, lakini nimerudi kuburudisha. It's me.